this thing.
MJ Records.
That's a chair.
Wana shanga, wale jama, kwenye napendwa sana. Mikidaga, nasina chapa, nipwa nantukana. Na wakanyaka kama sukse zangu, na badu napigana na ali yangu.
Badu mone,
abeni wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa, na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, ina bimba sana. Na wakanyaga kama sukse zangu. Na batu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you, bobo, bobo? 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 How are you, why you, bobo?
Mtoto jicho kungu manga, wala hotoki tanga. Hata nkwa na nja wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so ye panga. Si wapinzani ye simba miyanga. Mudala wane ni mwari nawe wana mwala. Murunji wange kabige wange wana mwala. Wakija kwako na maneno musururu, wanakwambia natumia putururu. Wote wambea waoga kakunguru, lakini batimba mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama sukse zangu. Na batu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you, bobo, bobo? 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 How are you, why you, bobo, bobo?
Na wakanyaka kama sukse zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Badu mone,
abeni wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu. Na wakanyaga kama sukse zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Badu mone,
abeni wendo damu yangu. Hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you, why you?